EMV Records.
Mbali wajunde, usiniache ningoje, navyo kupenda nipuke, oh my baby.
Naja unanifikiria, vile na kufikiria, je unanishikilia, vile na kushikilia.
Uzuri wa moyo wako, uzuri ulonvuta kwako, kwako soni si amiliki, kwako na leo abia. Mambo ya nanyoka tiki, Mola anatujalia.
Nakupenda peke yako, mi wako, my baby, my lady.
Nobody better than you,
nobody better than you.
Kufikiria
moyo
wangu unanishikilia.